sinesimisa na buli joyitira bakwekwanyiza otukuba nnyo watusokoko kyovalaba nzize nkugambeko lead I want to be close to you so close to you baby take my heart close to you nabuli kwenalinkwana kukugwe namuleka nkulotakemisana nekiro nkwegumba nnyo firimu zamboa nkusaba tumitinge kirizo pelavu yo tulirya mkene tulirya mkene 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 nja kugeza konkole na buli kyoyagala mukwano nkuwe ebimuli ebirungi nguli akavirya kalungi leero sibe n'akagoye akalungi nkuwe akamotoka kapya mukwano ovuge olw'emitima gikwatagane na buli kyoyoya kabitofune nyina lavu yose katemba ne expiredate teri ku kalenda ekyokwagala nakisa ku agenda kusaba tumitinge nyina lavu yose katemba ne expiredate teri ku kalenda ekyokwagala nakisa ku agenda kusaba tumitinge kirizo mpe lavu yo tulirya mkende tulirya mkende kirizo mpe lavu yo tulirya mkende kwekwanyiza otukuba nnyo watusokako kyovalaba nzize nkugambeko kirizo mpe lavu yo tulirya mkene tulirya mkene 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 nyina lavu yo sikatemba next chokwagala nakisa ku agenda kusaba tumitinge nyina lavu yose katemba nexpedite teri ku kalenda chokwagala nakisa ku agenda kusaba tumitinge